indaba okuyibumbela uJesu okokuthi ungubani nakushoyo. Sekuyinto esiqhubeka isikhathi eside, phela ngiqondelana ukuthi kunomqondo othi ngeke samenze amsane isikhathi sethu sesimanje. Ngikubengelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo Phithi wakangema, ongumlomo kaBenedict Ayimethu weChristian Works. Sonke sivamise ukumbuka uJesu ngokwezimo zethu. Ngesikhathi sihuwa ngumoya wokugqama, sicebe, sivelele, affluence. Kuba sikhathi sinye futhi, noJesu semfakulelo sokanye lokubuka impilo. Amagama athi, yebo nebala. Impilo ingaba ngumzabalazo. Kodwa nakanjani, uyangithanda njengomunye wabangabakhe. Ngikhethekile kuye, impela, uJesu weza ukuba nginothe ngibe nempilo. Kulula ukungena ekucabangeni okunjalo. UJesu waxoxa umzekelo ukuchaza ngeendlela ezehlukile ayefuna ukusho okwamukelwa ngabantu abanhlobonhlobo. Nansi indlela okubekwe ngokunqanyulelwe okuyinkulumo ebhekiswe ekulubekeleni kwethu ukuchuma sivelele sinothe affluence. NgokaMathewu 13 verse 3, 7, 18, 22. Wakhuluma kubo okuningi ngemfanekiso wathi, bhekani, kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela imbewu, kepha enye yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa. Oneyindlebe makezwe. Ukhulumelani kubo ngemfanekiso na? Futhi ke, ohlwanyelwe emeveni nguye olizwe izwi, kepha imnakele isikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanisa izwi abe ngongatheliyo. Kepha ohlwanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwe izwi aliqonde athele impela isithelo. Isithelo akhuluma ngaso impilo eguquliwe ngokunamandla ngokwezinga lokuthi uthando lwakhe lugqame ekuphileni kwethu kulethe izithelo eziningi. Umoya wokufuna ingcebo ufanisa nokhula olungameva olusiminyanisa ekutheleni. UJesu akazelanga ukuzokwenza ucebe. Yebo, abanye bethu bayagcina sebethola izibusiso zengcebo eziphathekayo. Kodwa kona umongo wokuza kwakhe lowo. Ilonebala izwi likaNkulunkulu eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le nkulumo ungayithola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ithi 067 706 0077.